te hiku o te ika, wakarongo tonu mai.
Taku kai kōrero ko Peter Kitchen, I ngā wiki katoa e kōrero ngoa Mariana, ari a hono kia rongo kou te reke ia wiki, ari I tēnei wānga me tuku atu iaia kia kōrero kia ihe eia, ia pū ngā mahi e pāmaena kia ia mō tēnei wiki. Tēnā koe Pita.
Tēnā koe Gili. Te kōrero mo te rāngi o te hake mahi o Raki o te rongoa. Nā, e tūtoni ana te kōrero me haere ana hau ki te hokianga. Ki te titiro ngā āhua, ki te hohi pere o Rāwene. A popo, so hone taimona ki reira aia e mahi ana. Ka wai mai aia ki a hau. Ki haere mai ki kōrero ko te mahi rongoa ki reira a pōpō. I think it starts at 9:30 and then goes through the day. And pina hihi ana wai reine ki a taia ki reira. Time, haere mai. Haere mai ki te wepere o Rāwene a pōpō. Te kōrero pēnei ko te mahi rongoa ki rato e wa tātou rohe. Ki rato e wa tātou mara. Kia mōhio pia ko wai ngā tangata I mahi ana ki rato I te mahi mimiri, rumi, e rā mea katoa, te ria te rongoa, rā rongoa rākau, rā rongoa inu, ai, maurea mai o koutou tini whakaro, a kai haere mai a poho, ki te hohi pere nei, ki a kōrero ko tahi tātau, ki te mahi ngā te tahi wānanga pia, me tohe, me arikima, Pena hihi ana koutou katoa te whakarongo, te kai kōrero mo te rongoa, mo te nākui nui tonu, ere mai ki te kōrero. Kau ngā mea kino, ngā mea paimata ko te mahi rongoa.
Ka mutua, tērā mahi a pōpō ne, I te hoipere o Rāwene.
Ai,
te āhua nei. Ngā iwi o te hokianga ne Pita, kei kona tere, kei te haere, ki te rapurapu I wenei mahi, nā te mea, kei kona ngā ngahere katoa ni, I hokianga ni.
Ai, ko tēne te timata o te mahi, mo te mahi roa ki rato te hokipi. Nā, ko tai mai apo, kia mai o pea. Peha rā I whāngare, peha tērā I kaikohe, kaitaia, peha I tērā I kawakawa, ka here mai katoa ngā mahi rongoa, ngā tangata mahi rongoa, ai, pēnā pai ano tēnā, me mahi tuko tahi tātou, me ngā rata, ne?
Ai, kamutu, te me pāte e tū, you know, I ākoe here ana ki reira,
ai,
a pōpō, e hakaaro hoho nuanau e ia rātou e mahi ana ngā rongoa nu ia waihua turani we tahi ki roto I ngā hoipere ma ngā nāhi e pani hēre ki runga we tahi o ngā tūro?
Ai, tēnā pē a kōpō ko puto mai we ngā kōrero.
Kōrero, ai.
Ai, ko te mea kē pēnā e kōrero ku te rata e kuna ai te tai karakia ka timata tāna mahi I runga I te tai o ngā tūroro,
ngā
kahore. Nari mō mātou, ai, te rata mea nui.
Ai.
Iena, ko puta mai te karakia, ngā ka pangatu te ringa runga I te tinana, te hinenga, te waiua, ngā ka pai ano kia tātou katoa. Wena mahi, ko tū ano te āua, mō tātou I rato e wenei wāhi mamai, ne?
Ai, e hakaaro. E hakaaro ana a hau ki wenei mahi nā te mea. Ka titira tu koe we tahi wa tātou tāngata, takoto mai ene māuiwi ana. E hoa te āhua, ai mohi ana anō koe māuiwi ana. Ari taiteima, kia parapangi atu e hinu ki runga te hikoi, nero ki runga ngā tinana. Ea, ko pai mai te āhua, ne?
Ai, e pai ona tēnā. Te mea ke ihia ngā tangata, pēnā e mate here ana I te whānau, mā wai e miri atu ki a rātou, te
whānau.
Ai, e takatū ana te rātou kuia, te rātou kaumau, e rati te tananga, ke ihia te afi mō rātou.
Ai.
na pēnā ngā kōrero pēnei, kei ia, ma mātē he titiro, kei ia ngā kai awhina.
Ai, kina te mea, ko haere nau te kite wetahi kante, e hoa, tai te mau titiro te koe ki ngā tinana, ki ngā wāwe, ki ngā toenails, ki ngā ringa-ringa, paka-paka haere ana, ne? You know,
aye.
Hara te mea, e mea nau e kino ana, ngari hono paioki kia rapangi atu hinu ki runga kia māma mai te titiro, ne?
Ai,
ai. Ngari ako, wena pewe tai unga kōrero a pōpō kia here koe ki te hoipere, e āwara atu mahi reira me ngā rongoa māu.
Te tahi hui e Otiria, me Tohe, me Teresa, me Joe Murray, e mahi ana rātou te tahi wānanga, ke Otiria marae. October. Yeah, so that's something to look forward to. But you have to make sure that you register. Get up there. We're asking people to register online. Trent Treza will send you the link to it, eh? Okay. Kapai ona tēnā. He nui tēnā wānanga. The Otiria, 11th to the 13th. Of October.
October, ne?
Aye, that'll give people enough time to register and make sure that they can fill in. And that's all for practitioners. It's for people that are interested in how we can set up in a whare rongo mo tātou I te we want to revitalize it because Auntie Louie and Auntie Kate and Dr. Bruce, all those people, you know, Percy and them, ko mati katoa, ko tai mai wene, I te whakatū, te rātou kaupapa, ne.
Ai. Okay. Tēne wāhanga I rongo atu nei āko e me wāu mahi. Here ana a pōpō. Ka mutu ka puta ai wena mahi, ka te mea mena koe a te taitikau mātahi, taitikau mātoru, o ka tapa e Otiria e wānanga, ne?
Ai. Ma Teresa e tuku ngatu te ako e te link.
Tukuna mai ki konei ma mātou e whakapāho ki runga i te taihana, kia rongo e ngā iwi o konei, ne? Ki te hiku.
Kōrero mai ki a Teresa, nā, mani ai.
Ai.
Kia ora. I just have to send a pānaue or link to Peter and then he send it out to everybody else. So there's a link that Joanne Murray has supplied us with and on that pānau has all the kōrero of the kaupapa, so the program for the noho wānanga. It starts at 3:00 on the Friday with Pōwhiri and then that evening we go into kōrero on Ngā Pui Nui Tonu Mō Rongoā. And then we have some key speakers all throughout the weekend and it's our most activation day in terms of sharing and applying and talking mahi rongoā.
Okay. Now what's the link again?
So I can send it to Papa Peter but it's a www.
Oh, okay. If you send it to Peter... If you send it to Peter, that's better because at least we get it on our tables all the time.
Kapai.
Tēnā te mpai. Nā te mea, it goes, once it gets to Peter, Peter gives it to the staff and it goes on the on the station. Okay, that's lovely. That cuts it all, ne? Kapai tēnā?
Kapai.
Nā no reira e pita, kāore tūnu e wahanga. Ono ata wiki ka rongo atu I ako, engari kia paitora pōpō, kia heri koe ki rāwene, ka patapata e tue, e aha ngā mea pai.
Te waihatu a hau ki ako e, pina peha ana te rui here ana.
Ai, kia ora mai anō ki ako e mō tēnā, ne? Ai, kia ora.
Kia ora, kia ora.
tēnā whakarongo mai koutou ki te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhetu, ira tahi te iarere.